Muchite mwikofye Emole kane wonkofye
music.
Programu yali shibi kwa kali okulanda kupoza face.
My name is Chilewanu
Muzo aka Alphonse Kasama Swagga Boy
from I Love Zed Music.com.
Yeah. Listen, wachana lelo tulibonse chapa moyali kala tatutobe chipangano Muchite mwiko chesu twalipampa monku mona kwatini na mfumo kwisano Ukute mwaneko twaishiba fiepela ulansunga kwino wali chenjela Nshikupala nyakuli shimpi misepela pantuni welionse nale pembela Muntu tupita chila bushiku mushila Nshumfwa kwino nga na mona ulelila Pali iwa bengi ewa mpingila ulimbeka sana nali kulipirira akalumba mu matololo na mumpiri inena iwe tukalaba fye babili ndakumfovo wapalisho nsenjiri wilairisha nyamami na pashili
nalo nasala pukane wali wapwala la mabebe nali chumwele wele nali wakawele dene jeri fyo faya fyo nso faya lilo nekupa kushe fili fyo zendeje da
Dimokwati fipu batula pusana banono fetwa isanga tule umfwana Wanono fintu twate mwane miti pala mene taibula kukwesana Ula mfishara pata linganshi Ngumfwa wino chilanshi takanshi Nde kutotela kakule nkanshi Nkasumino vushiku kantene kapanshi Walilenga mumano na champuka Nga ulimutulo na kulomba pampuka Kuli iwensha kesho kwa luka Wambi bala lenga na vwayo kuluka Ukumfwana kusuma Ulenkonka ferionse muno Manali kuchonga uli muntu sana Takwinga wa ichinga tupatulu kani
Nalo nasala pukane wali wapwala la mabebe Nali chumwele wele nali wakawele dene Jeri fyo faya Fyo nso faya Lilo ndeku papushe fili fyo zende jedaya Twende jipale
Popo, popo, popo
Mabebe
Iva mabili ni popo
Wampanga nde pitambo Amapalo nyaya yene Nisubila ni muliwe Ulu wafunde monamo Nangu chive chive Ndegata mabebe Mpepo twafuma tepe Ngana nishive sebe Sini nazita hile ndavya Lelo nasala pukane wali wapwala la mabebe Nali chumwele wele, nali wakawele dene Jeri fyo faya, fyo nso faya Lilo ndeku papushe fili fyo zende jedaya Twende jipale,
popo, popo, popo,
mabebebe
Ivo mabili ni popo, popo,
ivo ni popo,
popo, popo, popo
Deka nema nema pute zanda
Ivo mabili ni popo
Deka nema nema
Popo, popo,
popo, popo, popo
Bebe
Mwa ine mwishi mzore weka efyo unzo na ngufu Aya mwela pai misa mkia mungo maki achai Akapono ma sunglasses
And beats the music
Yeah
Downloaded from ilovezedmusic.com